Lenda Wurrella, Sipna Ne. Sipna Yuan Yenu Makabuno. Olenda Yuan Yenu Masaneo. Guru Ganya calling upon Samueri. Avenu Guru Ganya Chipondo Ling upon Kueri.
Baba Junior Mourinho,
Thank you.
kageno gi chuodho osiepna ne ayua na nduma uruganya ma wuoyi thum luongi yanawero simba jawiri yanawero simba jawiri wururidala yanawero ke loko chuodho urusame yanawero ke loko chuodho urusame Can I jaraja pesa wagalando buda lego ne fokao Uluch kaburu mano maneja bine na yuane nduma Uluch kaburu mano maneja bine na yuane nduma Ane simba jauri Yada wero jipano rano buda sego kanyada Yana wero jipano rano buda sego kanyada Ade de engineer bine na loso niwe Yana wera de engineer ho Ese lasa jaka ke mama no gurumita Yana wero se lasa jaka ke mama gurumita Yana wero dege udege majanya tike Ago loli nyarumara ayuane thum Yana wero first lady manyako nyapi mabe Fastidi manya konya tima we Oguna iwani enduma aolendo Usipla iwani enduma aolendo Aluchi panoran munda chugia waya Aluchi panoran pedi sunga enduma Nakla pengle pengle katagi sunga enduma Nakosam guada semo ilunga
Tega ngado iniko dara
ship nanny. I think I want you and do my yarabo. But when I want you and do my yarabo, when the guru gay and sugar ship nanga will canya cotton wedding. Namamul canya cotton wedding. Mama chunya lero sibna thumungi sibna somo doctor 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 sibna no somo doctor doctor ajara munigi chumye likiweri munigi chumye lowe dikiweri nyakanyi tikiye pako nyinga nyakamundi etebende pako nyinga leno. Ship never swinging no man. Ship never I ran in no man. I ran in no man. You don't know I ran in no man. I ship ani nya dum du sip na wi nyweni atego wi dia na dokoro oburu genya wi dia na dokoro adara enana. Ngoja kidogo nikupe jibu. Ngoja kidogo nikupe jibu. Sise ngoja kidogo moja moja a moja mbili. Asikia sasa. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Chukua, chukua, achukua, chukua. Oh, umecheswa, umecheswa. Wewe umecheswa eh. Ah mama, ah mamio, mama, mama. Ama mio, ukipata mtu ameweka chali yake vibaya nyakwa. Ukipata mtu ameweka chali yake na njaa nyakwa. Ukipata mtu ameweka demo yake na njaa chukua. Ukipata mtu ameweka demo yake bila pombe chukua. Chukua, achukua, achukua, achukua.